bridge.
Nyongera, omulungi nyongera. Nyongera, baby girl, nyongera. Nera, kanokoze, oyo gwange gukuwadde. Kanokoze, si, mubiri gwange gukuwadde. Omukwano gwo gunsudde eddalu, likumi gwo nkuba kifaalu. Sirina manyi gava ku mbalu, kigwa leero manya nsudda kano. Mbeera simaati nakubye n'ekikalu, naye bwe nkulaba byebe nfuna n'omululu. Leka mbeereyo personal dokita, buli lunaku nkweka love later. Beba bicycle galo libisota, ate bwe kiba kivuluma igalo liposta. Buli akukwata kandetero kutama, bulawo kutuma leli ntukuba akama. Kwagala omubwati byebi tonsukuma, bine birungi biri mu maaso tusabe mukama. Kanokoze, oyo gwange gukuwadde. Kanokoze, mubiri gwange gukuwadde. Nyongera, omulungi nyongera, nawe nyongera, baby girl, nyongera,
yeah. You are the remedy, you give me energy. You are the reason why I miss people hands. I meet a teacher, baby, come study, come and see. In a video, what?
All the viewers do you see?
All the mulungi, you sing of a rush. You sing it at the love of all of a valush. Sikula vanga kongo nusa sishi. Gamba Aisha ni mukwano kwa anishi. Tikwa gala nyoku singa kumugisha. Sebela baby tuzine tingisha. Kasiti kakano jila gwenu ndisa. Waponya wakuza batali na chisa.
Kanokoze, oyo gwange gukuwadde. Kanokoze, mubiri gwange gukuwadde. Kanokoze, oyo gwange gukuwadde. Kanokoze, mubiri gwange gukuwadde. Kanokoze, oyo gwange gukuwadde. Kanokoze, mubiri gwange gukuwadde. Kanokoze, oyo gwange gukuwadde.
Sikula
kanokoze, mubiri gwange gukuwadde.